Yeah, she.
Ikilewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, kona unanigera. Nikisha lewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, kona unanigera. I'm sorry if I did you wrong. Nime kukanyaga, migu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nime kukanyaga, migu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga. Niwalo naliwe, situmiza mtu. We naliwe, sijanyacha mtu. I'm sorry if I did you wrong. Nime kukanyaga, migu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga.
Yazi bendagiwe, sakumbula lutu. Yazi mandagiwe, atikozo nijela. Yazi bendagiwe, sakumbula lutu. Yazi mandagiwe, atikozo nijela.
bedsheet.